kotswana kenke kotswana kenke
someone a tsebe o tla reka ka eng ka December someone o plana o reka di pia tse 10 ka December someone o plana o tswara materia e 2 ka December someone o plana o plesa mosadi wae ka December someone a tsebe o tla plesa ka eng ka December Yamtsawa December Yabaqaka 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 December Ele 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 Someone a tsebe o tla reka ka eng ka December someone o plana o reka di pia tse 10 ka December someone o plana o tswara materia e 2 ka December someone o plana o plesa mosadi wae ka December someone a tsebe o tla plesa ka eng ka December yamtsawa December yabaqaka 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 December
Bana bo atodula le di VIP Bana bo atodula le di VIP Kidi just boy di atodula le di VIP Bana ba ba tawula le di VIP Bana ba ba tawula le di VIP Yaba kotoza December Yaba kotoza December Bana ba ba tawula le di VIP Bana ba ba tawula le di VIP
Yamtsawa December Yaba kaka December